emyensi ovudde walango jomusojja muze ensonga yo ogamba muyankwata mu ngalo ate oba ye muntu omwokwaffe oyagalira jinzi mumbe wano okuwagala ennyo abantu bange nina okukola kye bwansaba nkole bwe bannonda nkulira ekyalo kino gwe waŋŋamba buli muntu musanyukirenga kaakano woona nkutte mu ngalo omututte ng'omulabe ekitegeeza sijja kubabuuzanga chokunjagala omulanze busa erubwe mage simuganzi wange bebantu banga batuze singa bakuno banakiwulira toli kumunabo walala kinaba kinyojja kunsubya entebe yange mvudde nze ngenda kuddawa obukulu bwange kikyo bukyankalanya gwe wansindika tibannonde nkulembere singa omukama yambikkulira gyogenda kubyekola ebyo nandibadde sikkiriza kunnonda kubontawanya katonda gyali amanyi omwana wa beene gowalana omulanga bwemage talina musango nza kankuleke oyombe banawulira banakusunga mu kaseetero omulamba ng'oyombe olw'engalo obugalo kansirike oyombe banawulira baneewuunya mu kaseetero omulamba ng'oyombe olw'ensonga omutali kankuleke olumba abantu ate abatuuze baffe abansimba emabega ne bantuusa ku buwanguzi kansirike kyokka abantu bakuno ke banatukyawa kijja kutusanga nnyo tubulwenawo okwegekooba oyo gowalanye ng'ate yabanga ye muntu ow'ekisa n'olumu lwansanga naŋŋenda ku kibuga ntwalako olabye ojja kututabulatabula n'abantu alina lwe yajja olulala n'ayita temwampitanga tokimanyi kuno bwe kujjako enduulu buli muntu wange jaddukira nze ntereeza abantu bange bukyannonde bakuntebe n'emmeeme ebadde etebenkedde wonjuukuumya
Yeah. yera yera Zintara bantu makuno nanda wa nanchawa Mbande tukde tende Mbande tukde tende Mbande tukde tende Amazima ntala abantu bakuno babadde bakyanjagala mbadde kumpi ndinganga nannyini kyalo.